Nataka nikope shoga keni, ama nikope banana, na we unipe bongo pasheni, ndo tunda na penda sana. Apenzi letu sini fasheni, ona tunavyo endana. Unanipenda hadi sisemi, ongeza zaidi ya jana. And I never knew, love is this much serious. And I Zali jifichi na liye kawazi. My baby, my boo, na jamini kwako sina wasi wasi. Gafla bimbu, hili penzi lako ni la mwendo kasi. You're my butterfly, you're my butterfly, you're my butterfly.
Najua pendagi ugali, anapenda muhogo hongo, sambusa nyama vika chumbari, alafu ana mikogo kogo. Nishampea moja nambari, utamu wake embe dodo. Alafu wapendagi maswali, hebu punguze ni shobo. And I never knew, love is this much serious. And I'm feeling you, penza lijifichi na liweka wazi. My baby, my boo, na jamini kwako sina wasi wasi. Gafla bimfu, hili penzi lako ni la mwendoka.
You're my butterfly, you're my butterfly.